Aquela moça. Milele kwa haki yako nipoye Baba, wewe kwangu ni ngome, na unitege sikio lako, uniokoe wima mikononi mwako, wewe Mungu wangu wa kweli, na uwe kwangu mwamba wa nguvu, nyumba yenye maboma ya unge tanitoa katika wabu walionitegea kwa siri, Baba furahia zako fadhili, Baba moyo wangu wakuamini, naomba unipiche adui asipite. He is our shield. The Lord God is our shield and the lifter of our head. He protects us, He guards us, He keeps us, and the enemy can do us no harm. Hallelujah! Everybody say, shield me.
Shield me. Shield me.
Oh, 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 oh.
Oh, 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 oh.
unikingo na unilinde sicheni kaangamie na baba we unichaze uniongoze shetani asinikaribie na baba we unikingo na unilinde sicheni kaangamie na baba we unichaze uniongoze shetani asinikaribie
sa
Baba Unikinge